golden,
golden
tsunami, baby.
Ladies and gentlemen, it's Milo,
Milo, Milo.
Why are you coming to me, Nyoru, Mechami? Gomeyo ni itebe nasira Anegwa vai vai kwa nyoru nechamo Kibendi tai tai magige rivas Chomye nyo tai tai pole ni mahetas Ogo ni time time jamani to relax Na walo sema iti sita enda mbali Apa ni wapi, apa ni wapi Na walo sema iti sita pata mtu Uyu ni nani, uyu ni nani hey. Aleluya, aleluya kwa nyoru nechama Aleluya, aleluya nishapata wakwangu Aleluya kwa nyoru nechama Aleluya nishapata wakwangu Aleluya kwa nyoru nechama Aleluya nishapata wakwangu Salamu mama Mini kupes imiano mama Nalisho na visho chamune chamiana ni Anani bebisha kwa egula kwenye nina Tanikitisha napewa yote yote Wangu wa maisha kwange ya muine Na walo sema iti sitaenda mbali Hapa ni wapi Hapa ni wapi, na walo sema eti sitapata mtu Uyu ni nani, uyu ni nani Aleluya, aleluya kwa nyoru nechama Aleluya, aleluya nishapata wakwangu Aleluya kwa nyoru nechama Aleluya nishapata wakwangu Aleluya kwa nyoru nechama Aleluya nishapata wakwangu
Mapenkila kwa nyoru kitulizo Bye bye Eva mirati nyevikwazo Chomyo ni serious panadhani mchezo Tuajipa raha kwetu daily likizo Bere tushe chumbagi nyoru wa stress Omugo nyoru wa nyoli my happiness Omutakau, omutakau Omutakau kore nyamarkweta
Ningo markweta umesha kubali Tugen kipsigis wame kubali Keye nyumbani wame kubali kebe chakau
Aleluya,
aleluya,
aleluya kwa nyoru nechoma Aleluya,
yeah.
Aleluya nishapata wakwangu Aleluya kwa nyoru nechoma Aleluya nishapata wakwangu